7 Heaven Music. Mungu anakumbuka.
Tena atatimiza. Alexis on the beat.
Mungu anakumbuka.
Mambo bada jabadilika. Umefunga umeomba. Una mambo bado yazidi kwamba. Licha ya kuomba. Una mambo bada jabadilika. Umefunga umeomba. Una mambo bado yazidi kwamba.
Kazi aliyo ianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu. Hawezi kuachilia.
Kumbuka
ahadi zake kwako wewe.
Tena
atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka ahadi zake kwako wewe.
Tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background in day. Atabadilisha situation someday. One day, it's gonna be a better day. Amen. Trust me, God is there. Anafanya kazi from the background this day. Atabadilisha situation someday. One day, it's gonna be a better day. Amen.
Kazi aliyo ianza ndani yako wewe ataimalizia. Amekuleta mbali huyo ni mwaminifu. Hawezi kuachilia.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe.
Tena atatimiza ahadi zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka ahadi zake kwako wewe.
Tena atatimiza
ahadi zake kwako wewe.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe.
Tena atatimiza
kwako wewe.
Mungu anakumbuka
ahadi zake kwako wewe.
Tena atatimiza.